keki mali uhamba ngesifuba phansi umzimbo keki mali uyadula wena amadola batubiza amadola
Coco, coco, coco. Na huo mwendo na nifanye niwe crazy, niwe crazy. Rayangu nikikubona, yeah. Nikikubona, ah. Benzi lako midona pona, yeah. Una kona kona, ah. Rayangu nikikubona, yeah. Nikikubona, ah. Benzi lako midona pona, yeah. Una kona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Who could I mean in pens? Envy.